At the prior, yeah, tenth wonder kwenye mdundo tena, damn with cars, you know,
nobody knows,
check it,
nobody
na waza na tafakari, isafari ni vita, nisipo kaza kiaskari, ni kazi kufika, yale mawazo kwenda mbali, sayari ya tisa, nimebeba taadhari kabla ya gari kufika, mwingi wa rehema, macho mbele nipo kwake, kipaji ni nehema, kubadili kuwa mkate, wengi wamesema ya maana ni machache, kupanga ni mapema, hata fursa nizifuate, mizigo ya lawama nishabeba kila pembe, walisi nitazama na kuibuka milembe, boya nilitazama ya mawimbi ya magenge, kwani alinipushi sana na kunifanya niende so, toka mwanzo nilipenda na chofanya, uimara wa mawazo ni matokeo chanya, kwa usubutu nitavuka kwa nizamu na bidii, bila pressure wala pupa, mtoto wa masi. Huh?
Nobody knows,
nobody knows,
the hustle, the struggle, nobody knows.
Hamjui kuwa hizi bazi men raise me. Saluti kwa Nas, Big Pac and AZ. And maybe kwa mimi pia kuwa real deep under keen in here. Kwa makini pia kuamua kuchanganua kila nacho sikia, nilicho nacho ndicho nacho sikia, zaidi woga sina cha kufia, na ninazo hisia ndani yangu, na hii inahitaji bidii, kazi kwangu, sitazame nyuma nikiondoka na nikifika, sisahau nilipotoka, sichoki kubadili jasho kuwa pesa, kukesha nile kuwalk under pressure, kuishi na kuzitimiza ndoto, najifunza wakati napitia msoto.
Nobody knows,
nobody knows,
the hustle, the struggle, nobody knows,
nobody knows.
Struggle, nobody knows.
Yeah.
My battles.
Na mengi nimepitia, nimeshuhudia, misukosuko, dhuruba, majonzi na tanzia, mateso makali bila kujali nimepitia, na bado haikutosha kwa mbali na familia, mara ngapi na kesha kabundi sina kazi, napanda na shuka na mama na guka na siwazi, na mimi juu ya Mungu na baraka za wazazi, haijalishi ni wangapi takesha kuvunja na ila imani thabiti kwa Mola wangu, huku nikiamini mtaji wa maskini ni nguvu zangu, napambana kila nikitazama ndugu zangu mbele, sio ni nyuma, sio ni kama dili peke yangu, nasonga kibishi mwanajeshi, na nitafika mabonde, milima, misitu, majangwa, pia na nyika na katiza, japo sio ni mwanga naona giza, vikwazo ni vingi, e Mungu Baba shusha miujiza.
Nobody.